Elzito.
I was a washer. I shut your back up, Musha. I would have washed your shut to me. I don't make no team with Kumani. Everybody shut up. See me, Shababa. Everybody, I'm a city. Shida nene sidiria ai opiza nina wapai ila wasione penda wapie watafulai je beti apaka chituria molisi bota mina kanyagia gay wakala unashikilia na andika mistari na vina na kanyagia elo mta wakate molisi na pegia msikose kwenye party mkibodi shikilia lakino sisime biti bado sija marisia eni nyenye wapinza ni mnajifanya mnaipa kumbe mna atafani one nini na kufanya na kanyaga na libu paka na wapaga sabu solo chato che pena ni cerata tio gira con la yamtana se di kukubali kwa na se di kushaka ala apa moto asala ni kabla kula ni kabla kulala sikia nayo kumbia maneno yako sio kupuzia apa timbo te pio bisho bisho puto kutiwe you uko tena edisha kipi matapimi wake takata jasiwa vi kuna wengine viserela kuna matera na kuna matera dela ya ni w yani udabide biicha ni kama mereka josi na ndateka f isiwe mto wazio mecheza ngono na mchupa zamani why yote anateka vita ajetejeta mtana tanikuta zedi kwa mwisho ndo namaliza siso tisa kuliza nasema ABCDO 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 hapo beti mbaka zedi ABCDO kule 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 ABCDO 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 hapo beti mbaka zedi ABCDO 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 kule 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 ABCDO 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 ABC what's my A B C D Alpha B D ABCDO hapo beti mbaka zedi ABCDO kule 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 ABCDO 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 nasema na mtori kwa ABCDO kule kule bili pacha ABCDO piga kibodi cha moto ABC mama ABC what do we be ABC sorry kibodi Shamoto, naki wa shamoto, sema kuna kuzi kama bibi fire, fire. Nasema lina wachoma fire, fire. Watoto wanaokuwa fire, fire. Kibo dake pija mbibi fire, fire. Nasema amshe majini fire, fire. Sema wanangu wanaluka fire, fire. Nasema nashada udi fire, fire. Sorry, awatoto zika atwene maesa ilisiri wakota ala kuzalima montoni po ase wangu kesha lodi atwene male mpiri sa imbebe wakira ima ya sani msela awatoto mereira akunea gwero fundo pia nisa ime basto sima bakere mazibeko anisa ime ponyo mlawa awatoto mtonyo tode pale anisa ime setu mbimsela watoto atangale atalaini tode pale mwona mbulaimu tode pale nyoso kulibani tode pale ponyo mlawa watoto kwa mama dani aida mama maka yo tode pale stifu mkubwa anisa ime bili pacha tode pale mwole ponyo mlawa ze wa maneira tode pale mze wa show amiguli watu haina kwa shtua yo kudo jara kubali suma dago sadari chikeri
sorry, sorry.
Ah, nakubali mwanangu jawiru sana tu.
We get Kanye on the music, Kanye.